Jobe 27 verse 1. UJobe wabuya phamisa izwi lakhe wathi verse 2. Kuphila kwaNkulunkulu osusile ukwahlulelwa kwami nosomandla owenze munye umphefumulo wami. Verse 3. Kusekhona umphefumulo kimi nomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami. Verse 4. Izindebe zami ziwukhuluma okubi nolimi lwami alukhipha inkohliso. Verse 5. Makube kude nami ukuba nginivumele, angiyukuzaphuca ukuphelela kwami ngize ngife. Verse 6. Ngibambelele ekulungeni kwami, angikuyeki, inhliziyo yami ayisoli nowodwa wemihla yami. Verse 7. Isitha sami masibe njengomubi, nongisukelayo njengowomileyo. Verse 8. Liyini ithemba longena uNkulunkulu nxa enqunywa, lapho uNkulunkulu esusa umphefumulo wakhe na? Verse 9. uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakhe lapho ehlelwa lusizi na? Verse 10. Uyakuthoza ngosomandla ambize uNkulunkulu ngezikhathi zonke na? Verse 11. Ngiyakunifundisa ngesandla sikaNkulunkulu okukusomandla ngikufihla. Verse 12. Bekani, nanonke nibonile kungani ukuba nizenze ize na? Verse 13. Lokhu kuyisabelo somuntu omubi kuNkulunkulu nefa lezidlwangudlwangu ezilamukela kusomandla. Verse 14. Uma abantwana bakhe banda, bandela inkemba, inzalo yakhe ayikusutha ngokudla. Verse 15. Abasele kuye bayakumbela ekufeni, abafelokazi babo bangalili. Verse 16. Noma enqabela isiliva njengothuli, alungise izambatho njengodaka. Verse 17. Makulungise kepha kuyakwembathwa ngolungileyo ongenacala abele isiliva. Verse 18. Uyakha indlu yakhe njengenundu, ibe njengedlangala elakhiwe ngumlindi. Verse 19. Uyalala enothile angakuphindi kodwa, uyavula amehlo akhe abe engasekho. Verse 20. Ingebhe yamehlela njengamanzi, isivunguvungu siyamphephula ebusuku. Verse 21. Umoya sempumalanga uyamthatha amuke, uyambhengula endaweni yakhe. Verse 22. Uyacibishela engahawukelwanga, uyabaleka nokubaleka esandleni sakhe. Verse 23. Abantu bayakumshayela ihlombe, bamncimfele ukuba asuke endaweni yakhe.